in the video today for Big Lead.
Wanini kesho. Yo. Tano nane. Yo. MRRIGHT. Yo. MRRIGHT. Yo. Ai, ikiaribika niga sikuwa tuna fix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tumemiss MC Squim. Na mimi sina side but siu piga malin. Pigalin. Cheki right left ukipigalin. Usishike hadi tenje ikiring. Na mimi sika penta bap mi upenda kudrill. Woh. Ikiaribika niga sikuwa tuna fix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tumemiss MC Squim. Na mimi sina sight but siu piga malin. Pigalin. Cheki right left ukipigalin. Usishike hadi tenje ikiring. Na mimi sika penta bap mi upenda kudrill. Tano nane boom. Ai, ikiaribika niga sikuwa tuna fix. Budo uneza kamia tips. Onemi neza flip. Ni Nike full steps, checky kicks. Wapo dai kuhang na nyinyi, wanadai kuhang na sisi. Hi gang, iko strap na mashadas kwa kwa wingi. Kwa drill mi kwa jangili. That's why mi upiga mask ndo usitue ni mimi. Kila kitu inenda smooth na ina move kama mashini. Maguno jipin matool so si act jovi silly. Kila kitu inenda smooth na ina move kama mashini. Maguno jipin so si act jovi silly. Ile chana na ma roll squeezy John makora key. Tukisnadi jo kwa scene so unajua ni madabo V. VVVIP I nipiga lean so unajua una follow me fam. Tupiga lean so unajua una follow me. Ikiaribika niga sikuwa tuna fix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tumemiss MC Squim. Na mimi sina sight but siu piga malin. Pigalin. Cheki right left ukipigalin. Usishike hadi tenje ikiring. Na mimi sika penta bap mi upenda kudrill. Woh. Ikiaribika niga sikuwa tuna fix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tumemiss MC Squim. Na mimi sina sight but siu piga malin. Pigalin. Cheki right left ukipigalin. Usishike hadi tenje ikiring. Na mimi sika penta bap mi upenda kudrill.